baby. Nguo shingo mguo ro kama niko peponi. Staki bingo ni pesho nirudisho totoni. Oh baby boo nipe zaidi, nifanye wa moto kwenye baridi. Nipandishe juu tena kibidi, wakalale watoto tukajigiji. Kama penzi mvinyo basi mini shalewa tila lila. Yani sioni sisiki nishapoteza dira. Kama moshi na sigara, yani nyimbe kwa kipara. Basi kama somaki ni sangara, kunda deriva daradala. Basi funga mkani.
Sense, I sense, 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 I sense, 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 I 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 sense.
Too much money.
Kino kwa chini kiteremshe. Makusudi kiteremshe. Yamepanda magingu niteremshe. Oh baby niteremshe.
Songo mbingo zake sifa. Yani samaki kakunjwa kakunjika. Makusudi zake picha. Ana vimacho vidogo kaumbika. Mekwake zima moto. Hey, moto. Asije susa nkambuli ya kimoko. Hey, moko. Yake maringo ni konyo. Oh konyo. Vikubwa penda kifidogo.
Kama moshi na sigara, yani nyimbe kwa kipara. Basi kama somaki na sangara, kunda deriva daradala. Basi funga mkani.
Sensei, a sensei, mensei. Sensei, a se, sensei, ma sensei. A sensei, mensei. Sensei, a se, sensei, ma sensei. A sensei, mensei. Sensei, a se, sensei, ma sensei. A sensei, mensei.
Baby ukinipa nazizima.
I'm shapopo, ayo, ayo, I'm shapopo.
Kenya paniki china china.
I'm shapopo, ayo, ayo, I'm shapopo.
Baby wasigina.
I'm shapopo, ayo, ayo, I'm shapopo.
Visha kuna kubimichina.
I'm shapopo.